inajwe Diana nina hazwe reka tuwe tubikanibanuye gato tubifuriza kugira weekend nziza tubasigiye na bagenzi bacu mu kiganiro cy'umuziki na utaha.
Mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe tuzaguhamagara maze tugutumikire ubutumwa bwawe bugere kubawe.
Ndagize Imana Fabie ndashaka gusuturukana n'abavandimwe banjye Muhoza Clementine bakunda kwita Fifi n'inshuti yanjye bita Johnny bakunda kwita Toto n'abantu batuye imende bose ndetse ndagusuturukana na mama wacu n'abantu bose n'inshuti banera indirimbo ya Mani Marite Urukumbuzi.
Ndagize Imana urakoze cyane.
Sawa murakoze cyane kandi.
Ni umunsi mwiza.
Sawa umunsi mwiza namwe.
ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com. Ohereza hano numero yawe kuri Facebook cyangwa se kuri email, tuzaguhamagara rwose maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Musengamana Samuel, ndi Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza inshuti zanjye zose ziri mu mujyi wa Kigali ndetse n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bose. Hano ndatura indirimbo yitwa indirimbo iyo ari yo yose y'umuhanzi King James nta kibazo, ishimishe abantu bose bo muri famiye yanjye ndetse n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika, yaba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye, murakoze kandi ndabakunda cyane.
Musengama, nanjye ndagushimiye cyane rwose, natwe turagukunda cyane. Urakoze.
Murakoze namwe.
Umunsi mwiza.
Umunsi mwiza, umunsi mwiza. Kandi ndabakunda abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika cyane.
Ndatumika rwose n'abandi dukorana ndababwira.
Yego yego, basuhuze bose bose.
Nicicuti ziberaho ntabwo zitenguhana na gato, nkunda kunyumva ngaho ntega amatwi, burya wa mukunzi wa jisi abarusha igikundiro.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@ radio yacu voa.com. Jyayo maze ukande ahanditse ibiganiro, urabona ahari umuziki, naho ngaho Pianiste Jules yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho. Jules we yego turaho na urakomeye. Uti ndi mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo mu Rwanda. Nshuhuje Rafaire n'abaririmbyi ba High Voice bose. Mubampere indirimbo turakomeye ya Alarm Ministries. Murakoze cyane. Jules na urakoze cyane. Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Nitwa Hakizimana Celestine, ndi mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu kagari Maranyundo. Ndashaka gutasha abantu bo mu majyaruguru harimo umusirikare ukorera mu karere ka Musanze mu Kinigi witwa Nsengiyumva Manuel. Hari n'abantu batuye mu karere ka Gakenke, harimo abantu bari mu murenge wa Karambo n'abari mu murenge wa Nemba. Ndumva n'abatura indirimbo ubwo ngukunda ya Victoire. Sawa, murakoze, ibihe byiza.
Ye Hakizimana, urakoze cyane, nawe ugira ibihe byiza. turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Inshuti banywanyi dususuruke zose muzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com. Jayo rwose ukanda handitse ibiganiro urabona hari umuziki naho ngaho. Dushoreje ku butumwa bwa dufatanye bon fils. Maze rero nshuti mwese banywanyi mwese rwose uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Amazina yanjye ni dufatanye bon fils nerereye mu Murenge wa Ngoroma nayo ingerazuba aba nifuza gutashya mama wanjye mu Karere ka Gatsibo mu Kagari ka Ndatemwa nkasuza papa wanjye uri i Kigali Gikondo. Ndasuhuza mama wacu uri muri Kongo witwa Joy. Ndasuhuza n'abantu bari muri Kongo ahantu bita Igatare aho niho navukiye. Mbo ndasuhuza na marume witwa Rukundo aherereye mu Kagari ka Torero mu Murenge wa Ngororero. Ndasuhuza n'inshuti zanjye zo kuri Facebook. Ndasuhuza abantu bose tubanzi cyangwa se abana twigana amateka y'umuhanda hano Ngororero. Mbo ndabatura indirimbo y'Imara yitwa ira ivuga bonane umwaka mushya muhire. Mbone uko bifuza ubuntu bose ndondoye umwaka mushya muhire. Ari na mukuru wanjye witwa Kayiranga yari akurishira nawe ndamushuje. Ndasuhuza n'umuvandimwe wanjye witwa Nsamihigo nawe ari mu Buganda ari Akampala nawe ndamushuje. Ndasuhuza na marume nawe uri i Buganda witwa Bazoya Desire ari aho bita Kiboga. Ndasuhuza n'abantu twabanye mu karere ka Hoima aho bita Cyangware ku kiyaga cya Albert. Ndasuhuza n'abantu twabanye i Kampala ahitwa Nansana. Abo bose ndabashoje mbifuje kugira umwaka mushya muhire no kwangiza imvu mu mahoro. Nawe kandi ndagushuje ndakwifuriza n'umwaka mushya muhire kamere.
Twese uzatubere mwiza tuzawurye ntuzaturye.
Yego.